muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu, ndabashuhuje cyane kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyanyu muri Isanga. Radio ijwi rya Amerika nkuko mubizi ni kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Nimudukurikire kandi no ku rubuga rwacu rwa internet. Uko iki kiganiro gihita ni kuri wa3@ radio yacu vewa@.com muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri Isanga rero koko. Mu kwezi gushize kwa kabiri, abahanga batatu mu by'ubukungu n'imari batangaje ku rubuga rwa internet rwa banki y'isi yose raporo ku inyerezwa ry'amafaranga banki y'isi yose ifashisha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Iyo raporo bayise Elite Capture of Foreign Aid Evidence from Offshore Bank Accounts. Ni nko kuvuga ngo uko abategetsi bigarurira imfashanyo z'amahanga, ibimenyetso bituruka ku makonti yibanga mu mabanki yo hanze no kugereranya. Aba bahanga ni Jorgen Andersen wo muri kaminuza yo muri Norvège yitwa BI Norwegian Business School, kaminuza ya kabiri ikomeye mu Burayi muzigisha iby'ubucuruzi n'ishoramari. Nils Johannesen wo muri kaminuza yo muri Denmark yitwa University of Copenhagen, na Bob Rickers wo muri banki y'isi yose. Bavuga ko ibikubiye muri iyi raporo yabo ari iby'abo bwite, bitagomba kwitirirwa cyangwa kubazwa banki y'isi yose. Ariko rero banki y'isi yose yemeye ko babitangaza ku rubuga rwayo. Bakoze ubushakashatsi ku bihugu 22 birimo 17 bya Afurika bitunzwe n'imfashanyo z'amahanga, by'umwihariko imfashanyo za banki y'isi yose. Ubu bushakashatsi bwibanze ku mfashanyo z'igihe cyo kuva mu 1990 kugera mu 2010. Bavuga ko igice kinini cy'amafaranga agera mu bihugu yagenewe agahita anyerezwa n'abategetsi bakayajyana kuyahisha mu bihugu 17 bigira ibanga rikomeye cyane bita Haven Deposits, ku buryo nta wapfa kumenya ababitsayo. Ni nk'u Busuwisi, Luxembourg, Ububiligi, ibirwa bya Cayman, Singapore, Panama n'ibindi. Mu bihugu aba bahanga bavuga ko binyereza imfashanyo z'amahanga harimo u Rwanda n'u Burundi. Muri raporo yabo berekana ko muri iriya myaka 20 kuva mu 1990 kugera mu 2010 rero abategetsi b'u Rwanda babikije muri biriya bihugu by'ijuru amadolari miliyoni 190, ni ukuvuga miliyari zirenga 178 y'amanyarwanda, naho abategetsi b'u Burundi bajyanyeyo amadolari miliyoni 122, ni ukuvuga hafi miliyari 230 y'amarundi. Kugira ngo dusobanukirwe iby'iyi raporo ndetse nuko ibihugu bikennye bicunga imari ituruka ku mfashanyo z'amahanga, twatumiye inararibonye David Himbara. Akunze kwandika ku by'ubukungu n'iterambere, ni inzobere muri byo, ni mwarimu wa kaminuza arabyigisha rero, kandi yigeze kuba umujyanama wa President wa Repubulika y'u Rwanda mu by'ubukungu, aba muri Canada. Mbere yuko mpamagara umushyitsi ngo musuhuzanye kandi muganire, nagira ngo mbanze nisegure kuri wowe wese ushaka kuza muri iki kiganiro. Icya mbere, turibanda ku Rwanda. icya kabiri turaganira n'umutumirwa nk'umuhanga mu by'ubukungu n'iterambere gusa nta politike nshaka muri iki kiganiro cyangwa se ngo ibirebana n'imirimo David Himbara yakoreye Repubulika y'u Rwanda. Mu magambo make, ushaka kuzana ibyo bintu bidafite aho bihuriye n'amakuru akubiye muri iyi raporo y'aba bahanga yatangajwe rero na banki y'isi yose, wowe ntiwiruguza muri iki kiganiro, ndabigusabye utubabare ntudutobere. Ibyo rero maze kubivuga, nagira ngo mbahamagarire umutumirwa. David Himbara, urahura komeye.
Mwaramutse n'abandi biwacu mwiriwe.
Yego rwose, ubwo natwe twaramutse neza, n'abanyarwanda ndetse n'abarundi nabo ndibwira yuko baza kukubwira uko biriwe nimutangira kwiganirira. Ndagushimiye cyane rero. Yego, ndagushimiye cyane rero kutwemereye kuza kudusobanurira ibi bintu by'ubukungu tuba tudasobanukiwe n'iby'imfashanyo z'amahanga zigera muri biriya bihugu bikennye cyane, hanyuma amafaranga agahita yisubirira mu mahanga. Iyi raporo iravuga ngo ayo mafaranga anyerezwa na elite. Elite z'ibihugu ni bande? Nge ndabuze ijambo ndavuga ngo ni abategetsi, wowe ubasobanura gute?
Elite nyine ni abategetsi. Ubwo haba harimo elite number one ni umukuru w'igihugu.
Yego.
N'abamufasha.
Yego.
Abamufasha benshi mbese abatwara igihugu ubundi ni chama.
Ni ukuvuga ishyaka riri ku butegetsi rifite ubutegetsi.
Aha rero elite ni umukuru w'igihugu na pate ye n'ishyaka rye, hanyuma rero na kandi abenshi baba bari muri leta ye nabo abenshi baba bari muri pateji.
Yego.
So icyabera mbere ni uko haba harimo nguwo umukuru w'igihugu n'aba muri ruhande,
baba mu nzego za politiki, baba mu nzego za gisirikari, baba mu nzego z'ubukungu.
Icyangombwa ni uko nyine mu bihugu byacu kubera ko umukuru w'igihugu aba afite mbese power hariya mu Kinyarwanda n'iki.
Ubwo usubiramo numve.
Okay, muri biriya bihugu byacu usanga ukuntu politiki ziba zimeze,
uko inzego ziba zubatse, inzego z'ubutegetsi
usanga for example nka parloma nangwa judiciary ntago bifite byose biba birunze ku mukuru w'igihugu.
Noneho inteko ishinga amategeko n'urwego rw'ubucamanza bo bakaba badafite ijambo rikomeye.
Ni ukuvuga ko byose birunze ku mukuru w'igihugu na n'ishyaka rye n'abaminisitiri.
Ariko
kandi benshi,
yego,
kandi cyane cyane nk'i Rwanda nkwibutse ko no muri private sector privé
abikora ku giti cyabo
ishyaka niryo mbese abikora ku giti cyabo. Iki pate niyo ufite byinshi muri ureba, sinzi ko niba uzi nka Chris Ventures ni business
y'ishyaka rya FPR.
Niyo business group nini cyane kuruta izindi mu Rwanda. So urumva rero ko hariya iyo uvuze elite ndaba ari muri leta cyane cyane abari hafi y'umutegetsi umukuru w'igihugu n'abo mupateye bari muri leta hanyuma mu Rwanda rero bijya no muri sector privé. Chris Ventures niyo nini kurusha izindi zose mu Rwanda, business mu Rwanda.
Ariko se bivuze se kubwo ubwo nko kunyereza amafaranga akajya kubitswa hariya bita ameze nko mwijuru n'ukuvuga kumenya abitseyo n'uwabekeje bigoye usibye uko bigaragara none se ubwo babivuga yuko umukuru w'igihugu babizi
ariko tutaye twasubira kuri icyo ngicyo
yego
hari akantu wavuze ishaka ngo tukabigeho gatoya kuko numvishije tukanonosore neza iyi ripote ya World Bank iyi ripote ni iyandi wari wavuze ko ngo ari iy'abangaba banditse yaba banditse
batatu
oya no no ripote ripote ni ya World Bank
nyirizina
yes kuko uko iyo iyo uko bigenda muri World Bank buri report yose itangira bayita tuyita working paper working paper
ni ukuvuga inyandiko yo kwigaho
yaha
aha
rero ni working paper ya World Bank
aha
noneho rero noneho iyo noneho kuko n'abayanditse wabavuze batatu ubundi World Bank yifashishe nyine ku bahanga bo muri za university
yego bigenga za university zigenga kandi bazwi ko bafite ubuhanga ubunararibonye muri ibyo bintu bakora bashaka kwandikaho iyo nyandiko
niko research zose bazikora ariko haba harimo wabo World Bank rero bariya bavuze batatu Jørgen Andersen na Neil Johansson
yego
umwe ni muri university iri Norway indi nyine na Copenhagen ariko wa gatatu Bob Jekers
ni wo muri banki y'isi yose rwose
uwo ni wo World Bank
kandi buriya agomba kuba ari no mu myanya yo hejuru ntabwo ari umukozi usanzwe wo hasi
ihangano gatoya ihangano gatoya biraryoshye cyane
yego
ahubwo rero kandi wari supervisor w'iyi mbese wabacungaga wabarebereraga itimu
yego
akaba ari World Bank chief economist
ni ukuvuga umuyobozi w'urwego twavuga rw'ubukungu muri banki y'isi yose
ya kuko kandi ubwo ngubwo aba ari hejuru y'icyo twita World Bank economic council bose ni council
ni ukuvuga ni inama mbese igizwe n'abantu benshi
ya World Bank yose noneho rero iyi ripoti isohotse iyi working paper irangiye World Bank yabateye ubwoba hariya
kuko batinze no kuyisohora ubundi bayishoje bayinonose mu mwaka ushize
noneho rero iyo babonye rezate
babonye ibivuyemo
babanje kwanga kwisohoka ngo babanze bayice
si nk'uko bisanzwe se si ubwa mbere ubundi banki y'isi yose yemeye ko bene ibi bintu bijya ku karubanda twese tukabimenya
no ariko itari yajya ku karubanda babanza kuyisoma harimo process
yego
noneho ababanje kuyisoma yarabatangaje cyane noneho bashaka kuyitinza
cyangwa se no kuyishyira mu kabati bakayiniga ntimenyekane
noneho babigize batyo chief economist ara resigning ava ku kazi arasezera
mu mwaka ushize
arasezera
ni wa wundi wari wayoboye ubu bushakashatsi bw'aba bagabo batatu niwe weguye niwe wayoboraga imirimo kandi ari n'umujyanama mukuru wa w'ubukungu muri banki y'isi yose yego komeza aregura aragenda
waragiye noneho muri ba bandi batatu bakoze research
yego
umwe ni wawashyize kuri website ye
yebwite
eh ashyizeho nizi n'abandi b'abanyamakuru ahandi barayifata nayo barayishyira ku website zayo
ariko ibyo ngibyo ni vuba hano yabishyize nyuma y'ibyo bintu byose yayishyize kuri website ye ejo bundi muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri
oya ihanganeho no ntabwo ariko byagenze noneho uriya Anderson ayishyize kuri website ye
yego
noneho World Bank yaramwaye after hamaze nk'amasaha atatu nabo baba force kuyishyira ku website yayo barayiririzinga nayo
ku gahato bimeze nk'agahato
yes iriya report rero ndetse sinzi ukuntu twavuga mu kinyarwanda the word shock
ni ukuvuga mbese bakubiswe n'inkuba
bakubiswe n'inkuba kuko babonye oh my god so amafaranga billions
amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari
amafaranga baha ibihugu bikenye cyane hanyuma aho gufasha abaturage akanyeregwa akagera mu secret account
mu makonti atazwi na rubanda adashobora no kumenyekana ahishwe rwose
ahishwe bakubiswe n'inkuba kuko nabo urareba nabo bari mu makosa ni ukuvuga ko nabo World Bank nayo iri mu ikosa ntabwo bacunga amafaranga y'ibihugu bibaha imfashanyo biha afurika
imfatanyo
niyo mpamvu rero bashatse kubiniga ariko biranga
birasohoka none natwe twabimenye ikindi kandi nyine nk'uko twabivuze n'ubwa mbere banki y'isi yose yemeye ko bene iyi mibare uku kuntu amafaranga anyerezwa bijya ku karubanda n'abaturage ntabwo babizi ko amafaranga aza agahita asubira ku makonti y'abantu ku giti cyabo atazwi
noneho rero tutari twavuga ibindi reka rero nkubwire uko iyi ripoti yakozwe
reka ariko mbanze nibutsa abatwumva ko nyine iyi ngiyi ari radiyo ijwi rya amerika kikaba ikiganiro muri isanga kandi ko we turimo kuganira ni David Himbara umuhanga n'inararibonye mu byerekeranye n'ubukungu n'iterambere n'imari komeza
rero buriya nyine ahantu haba demokarasi burya demokarasi irafasha kuko nta kintu institution yose ishobora guhisha
ni ukuvuga nta rwego na rumwe rushobora kugira icyo ruhisha
kandi nka World Bank nyine nayo ubundi nyine ni institution buriya uretse n'uko ari banki ibika amafaranga yo gufasha isi yose buriya bafite n'ibindi bifasha cyane kurusha n'amafaranga icyo twita knowledge
ni ukuvuga mbese ubumenyi
uko burya rero ubumenyi ntabwo ubasha kunonosora ibibazo udafite ubumenyi niyo mpamvu rero iyo bakoze nk'izi za research niyo mpamvu bifashisha university professors
abarimu bakabuhariwe muri za kaminuza
rero abangabo uko babivumbuye barabonye ukuntu bararebaga baragiye babona ikintu kibatangaje nabo buri gihe World Bank amafaranga ya World Bank yageraga muri ibyo bihugu bikennye habaga babonye ko muri account ziriya bank account
konti zo mu mabanki koti zitazwi zibanga cyane
eh zarasimbukaga cyane immediately
mbese imfashanye kagenda imfashanye kagenda bigahita bikurikirwa nuko amafaranga agiye kuri ayo makonti yiyongereye cyane
cyane kandi cyangwa twavuga sudden
ako kanya rwose
Turero uko amafaranga yageraga ayimfashanye yageraga muri ibyo bihugu
ako kanya ahitaga yongera kwigendera
immediate no rwose ha handi yagendaga nyine akirundayo cyane
ariko se dusubiye inyuma gato mbere yuko duhamagara abanywanyi b'ijwi rya Amerika kugira ngo muganire izo konti nubwo ziba zihishwe ntabwo ishobora kuba konti y'igihugu cyangwa ni konti z'abantu ku giti cyabo koko
rero uko babifumbuye first of all bize ibintu bibiri nukubwa bize data set ebyirize data set bose mu byatsi ndukutwagita bize ibintu bibiri
yego data set twavuga igice kimwe cy'amakuru bashakashatse kandi bahereye ku bintu biriho
data ntagara amakuru sindukuno like anyway reka turaza kubona irindi jambo ene bize ibintu bibiri bize nyine amafaranga ava muri World Bank akajya mu bihugu bikennye cyane
rwose bitunzwe n'imfashanyo z'amahanga
yes
noneho
iyo ngiyo nyine barebaga data ya World Bank noneho bize rero n'indi data iva muri banki yo twita Bank of International Settlement
ni nk'abanye iterambere y'isi
iriya international settlement amafaranga yose agiye muri ziriya agiye muri biriya bihugu
bigira amabanga menshi
iyingiyi nayo iyingiyi ibikurikirana so nizo rero noneho rero icyo urubajije ayo mafaranga uko warubaze ntabwo nta handi yava basanze nta handi yava kuko rwibutse ko biriya bihugu nyine n'ibihugu bikennye usanga na business sekta ntoya sekta privere ntoya
ubucuruzi ishoramari n'ibitoya cyane
nta abantu bafite ubushobozi ntabwo bafite nk'aya mafaranga aho yava rero honyine ni muri leta nangwa se harimo n'ikindi nangwa se abo leta yahaye ariya mafaranga ngo bakore proje bubake imihanda bakore project nini bakoresha amafaranga avuye muri World Bank mu Rwanda rero kampani se zikora imihanda ni zishe ni Crystal Venture ya RPF za cyam nizo zubaka imihanda
ibigo mbese by'ishyaka riri ku butegetsi
ni ukuvuga rero ko nta handi rero aya mafaranga yava ni ukuba bisobanuye
noneho rero elite ni ukuvuga abantu ku giti cyabo bakayatwara bakayashyira ku makonti yabo ni uko nguko bimeze
kandi nk'uko nari nagusobanuye muri biriya bihugu nta kintu gikorwa nyir'igihugu atari we ubihaye inzira ibishoboka n'urumiya
ego
ntabwo rwava muri minisiteri kanaka ngoruje muri ministeri yindi bitabaye approved nawe
atabihaye umugisha
atabihaye umugisha
eh
so radio elite niwe number 1 elite aba naba muri ruhande
nuko nuko nibutse abaduteza amatwi kwiyingi yari radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na David Himbara ukuntu amafaranga y'imfashanyo za banki y'isi yose agenda mu bihugu bitunzwe n'imfashanyo z'amahanga aho kugira ngo afashe rubanda yigira ku makonti atazwi yibanga rikomeye amakonti ya elite no kuvuga abategetsi nabo bafatanya iyi raporo ni ya banki mondiale ni ukuvuga banki y'isi yose ireba kuva mu 1990 kugera mu 2010 kuri telefone turi kumwe na Elias na Leonce duhere kuri Elias noneho Leonce abe yihanganye nawe turamuha ijambo vuba Elias we uherereye he Elias
bo jomerereye igihe ko cy'umubundi
yego
amatura mu bumana cyuko
yego duga ku ijambo
yego ndashima cyane ubwa mbere ku butumire waduhereje
ariko rero uri mu rusaku
oya
inyuma yawe ndumva hari abantu basakuza
reka nigigwe gatoyi reka nigigwe gatoyi
yego
Bo icambere nanguye gushima
Yego
ni kubutumira mwaduhereje Ego mbe ndashimira cyane kandi n'umutumire David Himbara None ikiganiro nacumvirije guhera ku ntango gushika ahanga hatugeze
Ndabigushimiye kandi ko wakomeje kwihangana nyine kugira ngo ugikurikire neza kuko
Ego murakoze cyane
Bo
nuko rero turi ko turaba mu bihugu cyane cyane ibihugu byo mu karere ka Kenya n'ibi bihugu na cyane cyane byo muri Afrika bihugu n'ibihugu turi ko turaba na tekinoloji isanzwe imeze uko bo tuvuga yuko idatomoye cyane niyo muri ibyo bindi bihugu ni ukuvuga biteye imbere ariko rero ni muri ubwo buryo nagomba kubaza uyu mutumire wacu muri ibyo bindi bihugu bisanzwe birungika amafaranga yo gufasha cyane cyane muri ibihugu bya Afurika nta kuntu ayo mafaranga boza bayohereza bayasizemo amakode
amakode
sinzi ko mwantahuye
sobanura neza
bo bakashiramo amakode ku buryo nta kuntu amafaranga ashitse ku mabanki asanzwe azwi cyane yuko abaje gufasha atoshoka aza muri ayo makonti y'amabanki direktema akashagenda ku makode y'abandi bantu kumbure batazwi nkagera andi ajya andi makonti ku buryo umuntu wayohereje ubwo nyine kuri izo zindi konti zitazwi yahita acafatwa n'ingoga n'ingoga byoroshye
mbese umuntu yanyereza ayo mafaranga yanyuruza ayo mafaranga kode igahita yerekana uwo ari we
kode igahita yerekana uwo ari we cyangwa se mbere na kode kubera ko haba harimo kode bikanka nuko nayo mafaranga ashoka ayakuraho kumbe atagiye gukora icyo yari yagenewe
yee Elias urakoze reka umutumirwa heta kubwira David
neza cyane
koze Elias amafaranga
David nyihanganira gato ambanze mbwire Elias agume ku murongo kubera ko mu Burundi batatwumva ku radio yumva igisubizo cyawe kuri telefone ye yee noneho komeza
urareba aya mafaranga ni menshi ndetse nko mu Rwanda ayo bavuga yanyerejwe ni miliyoni ngaho mfashishire mu Kinyarwanda mu Kirundi ni 190 million
ni miliyoni 190 y'amadolari y'Abanyamerika Nukuvuga rero miliyari zirenga ijana na mirongo ine. Miliyari zirenga ijana na mirongo irindwi n'umunani y'amanyarwanda. Nawe nyine kubera ko ari umurundi wabajije, abarundi bo banyereje amadolari miliyoni ijana na makumyabiri n'ebyiri, ni ukuvuga y'amadolari nyine, ni ukuvuga hafi miliyari magana abiri na mirongo itatu y'amarundi. Nuko mu Rwanda rero uti ni miliyoni ijana na mirongo icyenda y'amadolari.
Rero reka hari n'ikindi tugomba gusobanura kugira ngo abantu babyumve neza. Nk'uko wari wabivuze, aya mafaranga yanyerejwe kuva muri 1910,
kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda kugera mu bihumbi bibiri na cumi. Yego,
ubu rero ni ukuvuga ko nyine nyine nko mu Burundi urareba iki gihe ngira ngo iriya guverinoma ya leta iriho ntabwo yari iriho imbere yayo
mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda. Ndakeka Uburundi bwaratwarwaga na Majoro Petero Buyoya, naho u Rwanda rwatwarwaga na Jenerali Majoro Habyarimana Yuvenali.
Ubwo rero ni ukuvuga ko yariye imyaka ine
Habyarimana. Ukurikije uko iyi raporo nyine bivuga, kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane.
Hanyuma rero Kagame yariye cumi n'itandatu kuva 94 kuri 2010.
Kuva mirongo cyenda na kane kugera mu bihumbi bibiri na cumi, imyaka cumi n'itandatu.
I Burundi ho ngira ngo ndumva sinibuka igihe Perezida Nkurunziza yagiriye, ariko
yagiyeho mu bihumbi bibiri na gatanu arongera aratorwa mu bihumbi bibiri na cumi, arongera aratorwa mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu. Mu magambo make amaze imyaka cumi n'itanu.
Noneho rero uko kiriya gitekerezo rero ubushinga nta yari atanze ntabwo byashoboka, kuko amafaranga y'imfashanyo ava muri World Bank,
ava muri banki y'isi. Yego,
agahabwa leta yo muri icyo gihe.
Noneho ubwo leta iyi yashyikiriye niyo mbese nyiri iyo mari ni iyo leta niyo iyakoresha icyo ishaka?
Voila. Ni nabo bashaka ukora ibintu by'amafaranga byo gukoreshwa
imishinga iteza igihugu imbere, usanzwe amavuriro, amashuri, ibintu nk'ibyo,
no gufasha bije y'igihugu. Nta kuntu rero ayo mafaranga atanyura muri leta ntibishoboka.
Kandi nyine leta iba ifite abantu basinya kubakiriye amafaranga, basinya uko asohoka, mbese ntabwo banki y'isi yose iba ikiyafiteho ububasha.
No, kuko buriya buri uko amafaranga yose angana kuriya ajya mu gihugu kenye, baba bashyizeho n'itegeko riyagenga. Umukuru w'igihugu aba yasinyeho, ni we incaje. Nta kuntu rero World Bank yasubirayo ikajya kumanegenga ayo mafaranga biba byarangiye,
kubera ko igihugu kiba gifite ubusugire bwacyo n'ubwigenge bwacyo. Kode rero ntishoboka.
No, ntibishoboka.
Hagati aho David Himbara, twibukiranye yuko nyine nk'uko wabisobanuye, iyi raporo ya banki y'isi yose ni kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda kugera mu bihumbi bibiri na cumi, bitavuze yuko nubwo ari bwo bushakashatsi babashije kubona gukora, bitavuze yuko mbere y'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda mu Rwanda leta itanyerezaga, nanjye ngo leta, abantu bategekaga icyo gihe batanyerezaga amafaranga, bitavuze yuko na nyuma y'ibihumbi bibiri na cumi abantu bategeka bahagaritse kunyereza amafaranga. Si uko nk'uko twabyumva?
Ripote nk'uko bisobanuye yarebye ziriya secret account muri iyo myaka wari utanu. Ariko hari n'ikindi kiri muri iyo ripote.
Yego,
izo ngizo nyine babivanye muri confidential data set iriya nakubwiye ya Bank of International Settlement. Ariko hari n'iyindi data bashyizemo ariko batavugaho cyane ya concerninga biriya iyo niyo bavanye muri public record. Iyo bavanye muri public data set aba muri 2010 kugera muri 2018.
Yego, ni ukuvuga kugera mu 2018.
Ariko abo bavugaho cyane ni ariya ya 90 to 2010.
Abo bavugaho cyane ni kuva muri 1990 kugera mu 2010. Ariko ubwo rero bivuze yego
bitahagaritse muri 2010 byarakomeje.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri isanga imfashanyo z'amahanga zigera mu bihugu bikennye zigasubira mu mabanki yo mu mahanga mu bihugu bifite amabanga akomeye cyane mu byerekeranye n'ama konti, ni ukuvuga mbese ishingu. Iriya raporo y'isi yose ivugamo Ubuswisi, Luxembourg, Ububiligi, ibirwa bya Cayman, Singapore, Panama ni byinshi, ni 17 bifite amategeko abika cyane ayo mabanga y'amakonti. Nibyo tuganiraho na David Himbara, ni umuhanga mu byerekeranye n'imari, ubukungu ndetse n'iterambere, aba muri Canada, niwe mutumirwa rero muri kuganira ubu ngubu. Leonce nawe arategereje kuri telefone. Leonce we?
Ndabasuhuje rwose.
Uherereye he Leonce?
Nereye mu gihugu cy'u Burundi.
Yego.
Mu gisagara cya Bujumbura.
Yego.
Numva ntangaye cyane. Reka mbanze ndamutse abamenyesha makuru bizwi rya Amerika hose aho muri.
Yego, turagushimiye. Yego.
Na Thomas Kamirini.
Ndagushimiye cyane rwose.
Uraguwe neza?
Yego, urakomeye. Gusha ku ngingo.
Nuko. Nuko ikibazo fita numva bimbabaje cyane kumva ko hari amafaranga y'isi ari kuboneka, ari kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi ko habonekerwa. Bimbabaje gute? Bimbabaje kumva z'uko igihugu cy'u Burundi turi mu bukene buzuri nzara. Mugabo kumva ko hari amafaranga y'ibanki y'isi yose afita mu gihugu cy'u Burundi. Eske taka kubaza uwo mutumirwa
ariko se ko azi iby'u Rwanda cyane ko ari byo twavuze tukibandaho u Burundi watubabariye tukazabishakira umwanya tubirimo nabyo tubirimo tuzashaka umutumirwa watusobanuye iby'u Burundi.
Ariko reka nabaze iki?
Yego.
Kubyukuri abantu bohereza ayo mafaranga barakwirikirana bakabonaho icyo amafaranga yageneye ko ariko aragikorwa, aragikora by'ukuri.
Nuko nuko hiniraho mbese ahita gusubiza.
Ego.
David.
Buriya rega abantu twita donors abafashanyi uko twabyita icyo bakoze cyose turabagaye.
iyo
basanze amafaranga bagashaka kuyakurikirana yageze mu gihugu tubita imperiyeri ko bashaka kudukoroniza nanone batabikurikirana tukavuga dore rero badutereranye. Urabyumva?
Yego.
Ndabere cyo kwose cyose.
Ntabwo tugishima.
Ntabwo. Ntabwo to. Sodero. Bese de kana kugira ikindi. Ni cyatumye nkurikirana ibi bintu, nkurikirana ibi bintu.
Yego.
Nuko wari utabaruye mugenzi wacu Burundi.
Aracyakumva twamugumishe ku murongo nawe.
Nicyatumye nkurikirana ibi bintu mwibukishe mwibute ko ubungubu u Rwanda mu mwaka 2020 twari tuzi ko rubaye middle income economy
mu mwaka 2020 rwagombye kuba rugeze mu rwego rw'abantu bafite amafaranga atari menshi kandi atari n'amake bari hagati no hagati
kuko mwibutse ko kuva mu mwaka 2000 leta ya Kagame yatubwiye ko nyine igiye yari ifite vision 2020
kuva mu 2020
bituma ubukungu igihugu ndetse ubukene bushira 2020 rero niyo mpamvu rero navuze nti ko ntacyo babivuzeho ko byagenze ni ngombwa rero reka nkore analysis ndebe uko byagenze niyo mpamvu rero nanditse n'igitabo maze kwandika igitabo
yego
kitwa Rwanda's stillborn middle income economy ni ukuvuga ko umwana yaje apfuye
aha
kuko turebye uko dupima ubukene nangwa ubukungu muri middle income economy tureba abantu basunzwe n'amadolari 3.20 ku munsi abari hasi yabo ngabo barakennye iyo rero twize u Rwanda iyo urebye dutyo 80% barakennye bafata batunzwe nayo ari hasi yayo ngayo ku munsi ni ukuvuga rero ya vision 2020 nabwa na ya middle income economy twajyaga kubona mu Rwanda muri 2020 ntayihari abantu baracyari ku isuku
kandi nta kibamariye
tubere kuri cya kibazo cya mugezi wacu i Burundi
Leonce aracyateza amatwi
ego
mu Rwanda muri iyo myaka 20 aba donors barunze amafaranga ageze kuri biliyoni 20
y'amadolari Leonce urabyumva yuko mu Rwanda amahanga yafashije u Rwanda miliyari ni ukuvuga miliyari zingahe nyibutsa David
20 mu myaka 20
20 y'amadolari
amafaranga menshi cyane
ni menshi cyane Leonce nayo bari menshi nkuko nabikwemereye nabwo tuzabigarukaho n'umuhango wari we wese turakomeza tumushake tuzabigarukaho
ariko
yakubaka namufashe gatoya
Leonce reka David akubwira agiye kugufasha yego
ya i Burundi aid ntayi binyeya cyane nta nubwo ari 1 million y'u Rwanda
ntabwo ari
ni make cyane nta rwari 1 billion nka mu Burundi ka nk'uko urugero nko buri mwaka nta n'igice cya billion cy'imfashanyo kigiye mu Burundi no
Leonce wabyumvise ko Uburundi buri mwaka butabona miliyoni 55 z'amadolari imfashanyo
ariko
u Rwanda
nta mwaka wabona nibura rutabona amadolari 1 billion no over 1 billion ya buri mwaka
Leonce urabyumva ko u Rwanda rwo buri mwaka rubona imfashanyo zirenga miliyari umumiliyari d'umwe w'amadolari buri mwaka
naho rero u Rwanda ruhuriye ni Burundi no
ndabyumva none u Burundi kuvonya baki niko
Leonce
u Burundi kuvonya baki
ufite amatsiko menshi cyane reka nongere nkwemerere ko u Burundi rwose tuzabwibanda ibyo byose tubinonosore urabyinyemereye
nukuri nemwe nimba nabankiriho muzambizamo byukuri
uzabukiriho kubera ko tuzabikora vuba
muzabikore vuba imana izakindi bizampijama hama nzagira isiguro ndababaze kumvo nyabaki
yeee
kumvo zabayeho turonga imfashanyo mugabo ubu ifungu kwa vizadu zigiti ilisukare ya mafanta yokunwa vya alabuze zaba wazazi iwi wazovishi
yee
kwa wazabu ni nyishi yokusulisi
yee gole onse ndabiku emere kubera erigana hanu bugari jeo vivuze ahugo mvuji yee wajenzi vanje tukwa kozina ama tuivuga na ho tukungura nivite cherezo no ku Burundi twafashe icyemezo yuko tuzashaka umuhanga nabwo tukabyibanda tukibanda ku Burundi gusa urumva
yego kabe
yee Leonce Leonce ndagushimiye cyane
buri kibazo cyose
yee ndagushimiye cyane Leonce
Thomas ndagushimiyeho n'umujyango wa Imani barinde
yego twese nkabitsamuye komera
nuko twese
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na David Himbara ku bintu byo kunyereza amafaranga icyo banki yose anyerezwa na elite amafaranga y'imfashanyo z'amahanga igice kinini aho kugira ngo kijye mu bukungu bw'igihugu kigira ku makonti y'abantu bamwe ku giti cyabo bo muri elite no kuvuga bari mu rwego rwo hejuru rw'ubutegetsi kuri telefone dufite Emmanuel na Jean Damascene bo mu Rwanda Jean Damascene abayihanganye gato duhe umwanya Emmanuel Emmanuel we
ngiye neza Thomas
Urakomeye.
Yego meze neza.
Manwe mvuze kuri mu Rwanda ariko bwira umutumirwa aho uherereye neza. Emmanuel.
Yes.
Ye komeza.
Ndi mu karere ka Kicukiro. Nyema shaka gutanga nk'igitekerezo. Numva na muntu zigira hagarika kuvuga kw'abantu. Ahubwo abo bashinzwe gutanga amafaranga bajye bakora amasuivi kubera yuko niba amafaranga bayatanga nagire kuki yakagombye kugera
Emmanuel ntabwo bikurikiye ariko umutumirwa yasobanuye yuko atanze nk'urugero rw'u Rwanda iyo batanze amafaranga bashatse gukurikirana uko akoreshwa u Rwanda ruvuga ngo ah barashaka kongera kudukoloniza urabyumva
cyase kuvuga ngo bazanye ngo byagashaka buhake ibintu nk'ibyo ngiye
ubwo rero ikibazo ntabwo ari kubatanga amafaranga ikibazo kiri kuba yahabwa
aha nibyo nashaze kuvuga bakora sivi batagendeye ngo bavuze ko ngo bakurikirana amafaranga ahubwo kuko amafaranga barayabanyagihugu kandi abo baba bavuze akabari abayobozi n'ubundi babashaka kuzanamo ibibazo nge numva bajya bakora sivi n'ubundi batagendeye ngo bashatse kubanye
ahubwo se Manwe Reka jyewe nkwibarize ko buri gihe Radio Rwanda na Television y'igihugu bavuga ngo inteko ishinga amategeko yize itegeko rigenga imfashanyo yini yaturutse hanaha ahubwo abanyarwanda kuki mwebwe mudakurikira ngo mubaze ayo mafaranga koko nimba yarakoze uko bikwiye
Thomas nawe ni utaranabaye mu Rwanda urahazi
narahabaye kugera mu 2025
Ahejevino nabwo abibaza rwose ngo barahandi ushaka kuri.
Yee. Manuel.
Nabwo abibaza rwose.
Karabe. Nangwa reka tubaze Manuel.
Ego.
Ehe.
Manuel befe nangwa niba ababadi kumutegetsi tubagaye kuko badakoresha amafaranga neza.
Eh.
Twatoya abandi.
Manwe wabyumvise?
Nabyumvise ndagakubwo.
Yee, ubwo ariko twari tujye mu bya politique kandi bya politique twabyirinze ntabwo ari ngombwa hano. Reka tuve mu bya politique twigumire kuri raporo n'ukunda amafaranga nyerezwa. Yee.
Ahubwo yirumva igihugu cyagagombye nk'abayobozi bakwiye gufasha abanyagihugu nubwo ari bo babigira muri aya numva hagashyizweho akanama runaka kihariye gakurikirana ngo mbese ifashanyo twahawe zagenze zite noneho dutange raporo no kuwaziduhaye kugira ngo ubutaha najya kuyaduha amenye ko tuyakoresha mu nzira ziri nyazo kugira ngo n'igihugu cyacu kijye kujya gihora mu itangazamakuru bajyaye amafaranga
yagize icyamarira mu gihugu Emmanuel urwo rwego ruriho hari urwego rw'umuvunyi rureba ibya ruswa hari urwego rw'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta uhora atanga amaraporo avuga ukuntu amafaranga y'igihugu akoreshwa abanyarwanda mugahora mubaza kuri radio ngo ese ngo ibifi binini ko ntacyo bikorwaho ibintu nk'ibyo inzego zirahara ahubwo sinzi ukuntu zagombye gukora reka ibyo ngibyo tubyihorere sibyo ahubwo tuzabishakira undi mwanya hari tugize amahirwe usibye ko umuvunyi wungirije ushinzwe kurwanya ruswa no kwikumira tujya tuganira inshuro nyinshi reka hari tuzongere tumushake tubigarukeho nitugira namahirwe n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta nawe tuzamushake ibyo ngibyo babibasobanura uko bikorwa urakoze manwe
namwe murakoze cyane
ye noneho duhamagara Jean Damascene kandi mbibutse yuko iyi ngi yari radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kiro n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga Jean Damascene
Karame.
Urakomeye
Akomeye cyane
uherereye he Jean Damascene
mu karere ka Nyabihu umurenge wa Muhinga akagari ka Nkoma
ye komeza
ngiye uko mbyumva rero amafaranga amahanga inkunga amahanga atera u Rwanda ngo n'u Rwanda ruyakoresha neza cyane rwose
oya umvare none subwo mubwo nawe ubaye umuhanga ubihereye he
aho nge mbihera imihanda bagenda batwubakira ibitaro hirya no hino
niko se manwe nanjye ngo manwe Jean Damascene iyo abahanga bavuze ngo kuva mu bihumbi nako kuva mu 1990 kugera mu 2010 abategetsi b'u Rwanda banyereje miliyoni 190 y'amadolari no kuvuga amafaranga y'amanyarwanda arenze miliyari 178 ko ari byo tugomba kwibandaho ko tutari mu bikorwa by'amajyambere ikindi
oya twanabirebera mwibyo ngibyo mu bikorwa by'amajyambere cyo tugenda
oya turi kuvuga ku mafaranga anyerezwa kucyanyerezwa mbese ntabwo turi mu by'iterambere mu bikorwa by'iterambere no turi ku mafaranga anyerezwa kucyanyerezwa
amo icyo kibazo nge nanagisubiza rwose pe
nicyo rero nagira ngo twibandeho kuko aya mafaranga ni menshi cyane miliyari zirenga 178 ni amafaranga menshi cyane ku buryo gukomeza guceceka kandi byerekanwe na banki y'isi yose iba yayatanze ako kanya nk'uko umutumirwa bisobanuye agahita yigendera asubira ajya ku makonti atazwi icyo ngicyo nicyo kibazo turi kuganiraho urabyumva
ibyo yego nabyumvise ibyo amaraporo mpuzamahanga y'imiryango mpuzamahanga agenda ategura rero twe natwabigenderaho
oya kereka nimba udashaka kwemera ko u Rwanda narwo ruri muri ayo mahanga kereka nimba udashaka kwemera yuko u Rwanda rubona imfashanyo nyinshi none ukavuga ngo abayatanze barabyivugiye none utangiye kubihakana Jean Damascene urakoze cyane rwose ndakumva
uretse gatoya
kereka nimba ushaka gusiganuza
bashobora kuduha izo nkunga ariko bafite n'ikindi bishingikirije
oya Damascene ntabwo turi kumwe pe abantu bagufasha kubera kukeneye imfashanyo ntabwo babafite ibyo bishingikirije kandi ni wowe uba wayasabye urabyumva noneho rero ibyo ngibyo urimo ahubwo wowe nakugira inama yo gusiganuza yo gusobanuza kugira ngo umenye nk'uko umutumirwa David Himbara bivuze ati nk'iyi banki y'isi yose ntabwo itanga amafaranga gusa itanga n'ubumenyi ahubwo ndumva nawe ukeneye ubumenyi ku buryo imfashanyo zitangwa n'icyo zikora
ndumva ututabyumva kimwe rwose
yego rwose ntabwo twabyumva kimwe urakoze cyane Jean Damascene David nihaye ijambo nkwambura umwanya wawe kandi ariwe mutumirwa umbabarire nuko aba bahungu babiri Emmanuel uri ku Kicukiro na Jean Damascene uri Nyabihu wabumvaga yego Emmanuel mwegeze ku kungurana ibitekerezo gatoya ariko ibyo bavuze babyumvise hari ndibwira yuko wagira nawe icyo bivugaho
ndabivugaho si cyo urumva aya mafaranga ni menshi for sure
yego
ni menshi cyane kandi nk'uko nari nk'uko nk'ayo ngayo kuvuga ngo u Rwanda rwateye imbere reka ibyo ntacyo bivuze no ayo ntabwo bishoboka aid aid money amafaranga y'imfashanyo aba yaravuye mu baturage bibihugu bikize
bagatanga imisoro noneho mu ngengo y'imari ibihugu bikize leta z'ibihugu bikize zigateganyeho ziha zitanga nk'imfashanyo
nukuvuga ko nabo batanga imisoro twese nawe uratanga imisoro aho ngaho utanga imisoro nawe nawe
n'ubu ngubu muri uku kwezi nditegura kujya gusora itariki ya 15 y'ukwa kane itaragera kuko ntabikoze bampana amategeko ya mpana
iyo tuvuga rero ngo amafaranga anyerezwa reka tubyumvikaneho ayo mafaranga nayawe nayanjye
na yuriya
abatanga imisoro hano iyo rero si ukuvuga ngo turakize turarenzwe no bene igihugu n'abangaba benshi baba bakennye ariko rero aid nuko byumvikana ko igihugu bikennye bidafashijwe bishobora gutera ikibazo isi yose ndetse hajemo conflict no kurwana n'iki
intambara
n'intambara n'indwara n'iki rero abayatanga n'abayabona izo leta zigomba zifite ifite responsibility yo uko ayo mafaranga ajya gukora icyo yagenewe kuyiba rero ikajya mu account ya Switzerland nangwa example
na za Singapore aho hose
yongiyo in fact ni criminal ni ubujura
ni icyaha cyagombye guhanwa n'amategeko
rero nka mugenzi wacu w'u Rwanda avugaga ngo twateye imbere mwatera imbere mutateye imbere nk'uko wamusobanurira icyo ntabwo aricyo kibazo na Manuel we twumvikanaga nyine nuko nk'uko nyine yashyirwe ati none se ati twa abo ngabo bayatanga badufashije bakajya bayakurikirana ariko twari twabisobanuye ibyo ntabwo byashoboka kuko biriya bihugu ni ibihugu byigenga ntabwo rero ahanga prime minister wanjye wa Canada prime minister Trudeau ntabwo yajya muri World Bank kuko nka Canada buri mwaka iha World Bank biliyoni y'amadolari bibiri
miliyari ebyiri z'amadolari buri mwaka
kugira ngo World Bank ifashe ibihugu bikennye rero ubwo nabwira Emmanuel ntabwo rero nagenda nkajya kwa Trudeau ni hagarika aya mafaranga nangwa ry'u Rwanda uyacungiye ntibishoboka.
David Himbara, dusigaranye udusugonda dukeya cyane rwose. Iki kiganiro ndabona tutakiva inyuma kubera ko ni ibintu byinshi cyane ku mfashanyo zinyerezwa. Twibutse yuko kuva mu 1990 hari ku butegetsi bwa Perezida Habyarimana kugera mu 2010 ku butegetsi bwa Perezida Kagame, elite ni ukuvuga abategetsi b'igihugu bo hejuru banyereje nk'uko banki y'isi yose ibivuga miliyari zirenga 178 y'amanyarwanda, ni ukuvuga amadolari miliyoni 190. David, ndagushimiye cyane.
Thomas, ahubwo niwe nshimiye cyane wakoze ngo tuganire, kandi nishimiye cyane ko nibura hari n'abanzi b'iwacu bahamagaye b'Ururundi n'i Rwanda tukaganira. Wakoze cyane.
Ndagushimiye pe, kandi nshimire n'abateze amatwi Ijwi rya Amerika. Abayiteze amatwi mbashimire cyane yuko mwirinze ibintu by'impagarara mu biganiro rwose ndabibashimiye cyane mujye mukomeza muganire harimo kubahana n'ubwenge. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda murakarama.